ngomoso yamu kuba nawe iqiniso ukuthi zimpayizisile lentwana leze strateni bengisakuba